kitongole ekyebigezo n'ekitongole ekyebyenjigiriza mu Uganda bategeka okufulumya ebyavudde mu bibuuzo by'abaana b'ekyomusanvu olwaleero. Yombaka wa gavumenti ng'atuula mukono wa Jaji Fatuma Nabitaka Ndisaba alabudde abazadde okwegendereza amasomero agamu naddala ag'obwannannyini agafulumya obubonero obutali butuufu ne babuwa abazadde ne bakyakyankya bagenda otuuka mu bibuuzo bya siniya y'okuna omwana nga bye yasoma yali yagwa naye ng'ate ebyamuweebwa biraga nti yayita bulungi. Ndisaba ng'anyumyamu okwa mu mboozi ey'akafubo ne munnamawulire wa radio naye obwakyabazinga Kasozi Mugaga muzzukulu wa Kristo agamba nti enkola n'abazadde egenda maaso n'okubakyamuukiriza era eri abazadde abatafaayo okunoonyereza abaana baabwe bakoze batya olwo ne batambulira ku ntoli ez'amasomero ezaagala obutaala. Amasomero ogira otyo nga gakyakyanja kumba abaana baagwa abagambye nti enkola eno yeetaaga ebeeremu obwegendereza. Era aladisi alabudde amasomero agalina omuze guno okwenenya mbagirawo kubanga amatuuga abwe bagateereddewo ddala okulaba ssomero ki eriddawo okukyamuukiriza abazadde mbu abaana bayise kumbe bagudde eritere erivunaanibwe.
Kati tuli mukeetegekerero okufuna ebibuuzo byaffe eby'ekibiina eky'omusanvu ate era wajja kuyitawo akaseera kati ninyo tufuna ebya senior 4 n'ebya senior 6. Tegeeza abazadde mwenna mu ggwanga nti ebibuuzo bino nga bigenda okudda ffenna tutegeera ate era twebaza systems zaffe eza ebyempuliziganya mu ggwanga nti buli muzadde olina essimu kozesa essimu kozesa enteekateeka gye baakulaga okufuna results z'omwana wo. Abazadde abatasasula school fees z'abaana zimalayo mwe mujja genda kusoma naye era mbakubiriza nti n'amasomero gano tugesiga naye ab'amasomero mulemu okuwa abazadde results ezitali ntuufu nti abazadde abasinga bwe bagenda ku masomero amasomero gaffe gaagala nnyo okweraga nti ge gasinza okukola obulungi ne gatandika okugenda ku nasa ne gaprintinga certificates ne galaga abaana nti bafunye 4 olw'ensonga nti gaagala okuzza abaana abangi mu masomero oba bayitidde mu first grade naye nga ddala results z'owa abazadde si z'entuufu.
Yakulira ebyenjigiriza emukono Rashid Kikomeko agamba nti omuze guno tegutaliza oluusi gulabikira n'emasomero ga gavumenti kyagamba nti kyabulabe eri ebyenjigiriza by'eggwanga omwana bw'abeera agudde laga nti agudde bw'abeera ayisaayite n'amasomero agekubira obulango ne mweteekako obwakamulu ne mulanga ne bimutayina kino nakyo mukikomye.
Mu kiseera kino abazadde njagala kubalabula tulina amasomero aga gavumenti n'ag'obwannannyini agaagala okulaga nti gakola nnyo kale nno ne gafumbafumba ebyavudde mu bibuuzo ne balaga nti baafunye buna baafunye first grade nnyingi nnyo so ng'ate ekyamazima abaana abamu tebaakoze buki bulungi naye okwagala okukyamuukiriza abazadde babalaga nti abaana baakoze bulungi ne babawa results ezitali ntuufu abaana zibatafunye okugeza omwana bamulaga nti yafunye bunaawo babutaano so ng'ate ezati ziri mu UNEB ayinayo 18. N'olwekyo njagala okulabula ab'amasomero ekintu ekyo kikyamu okukikola era ndabule n'abazadde kyangu nnyo okunoonyereza omwana wo bye yafunye okuva mu UNEB. Tulina enkola osobola na bikyekingira ku ssimu tunoonyereze ddala abaana baffe baafunye mmeka okusinga abatwala amasomero ne batukyamuukiriza olw'okuba twagala oba twabawa ssente nnyingi mu kubalabirira abaana kati twagala okukola accountability tubalage nti abaana baakola bulungi.